the men. Guys, this is Boiler Room and Ballantine's True Music Studios presents DJ Storky.
Sure. I'm about to hero. Shana Joki. Joki, we wanna party. Joki, we wanna party. Thank you.
Ah, eu moro, amor. Tá, na mano, tava lá, bro. Por isso, eu fiz Gana mana mana. Stop. Stop a chikona kawe. Anti. Empura mburi. Ai fambe. Ta na mpura mpura ta na mana mana. Nakombe na ta. Nakombe na mana tesi. Linyori.
Ti shola na kwaja kwa nyingi mara mera bonunga ni kutika luche me ni step. Shola na kwaja kwa nyingi mara mera bonunga ni kutika luche me ni step. Uchenga ni umpe. Uchenga ni step. Uchenga ni umpe. Uchenga ni step.
Thank you.
car. Two.